Ministry y'ebyobulamu etadde envumbo ku bantu bonna abaatabaganako n'abalwadde b'Ebola obutalinnyanyonyi kuva mu ggwanga okutuusa nga bamazeeko ekiseera ekyessalira eky'okubeera mu kalantiini okakasa nti ekimbe tekyabakutte. Uganda bwe twogerera erina abantu 11 abaakakwatibwa Ebola bukya muntu asooka azuulwamu ekimbe ng'ono yava naye ku muliraano mu DR Congo era abantu 15,000 bwe bali mu kulondoolwa nga kiteeberezebwa baatabaganako n'abalwadde bano. Akulira ebyobujjanjabi Ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo ategeeza nti olukangaga lwabo abaatabaganako n'abalwadde lukwasiddwa ebitongole eby'enjawulo baleme kukkirizibwa kuva mu ggwanga. Dr. Olalo agamba nti adde abasinga okuba ne bamazeeko ennaku 21 ez'okwawulibwa kalantiini bakyalondoolwa. Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyobujjanjabi ebyalukale mu Ministry y'ebyobulamu yalambuludde bino.
Na ebikiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola eky'omukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde eyasooka n'owooko. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu abantu bonna bonna be tusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina ekitegeeza obulwadde buba tebutambudde mu community. Tusaba tusaka abantu amawulire bwe batuseka amawulire amatuufu siga kusasamaza nti amasomero bagagaddewo imanya lockdown ebyawulokoso babiveeko babuulire bantu kwekuuma.